你昨天也听别人呐、
永远在。
你个巴鸡！
啊呜，个巴鸡！
西瑞，
滚蛋！对对，
不咋飞，
不咋飞。
啊，给巴拉呢？
俺老婆在听啊。
Thank you.
Thank you.
Pee wee.
Mama wa.
O kapati. O mam to. O le te di chon ba. Kapati.
Oh my mother.
Pee wee.
Kuncha ni mzalua.
Into tene tinde ni mna.
Yung enza.
I kapati.
Kapati.
11 Gagu 12.
Shumi mzuzu mvagwe hora le shumi lomuvu msakazo nako umsakazo kunqa phambili umsakazo owabantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu kamana mumfana muhle kudlula abantu abafana ukapatia isimatsathi Samson esomsakazo sisonke kuzokushaya laphayana ihora le shumi lambili kulwesine efikini ilanga lomanyani ilanga lomkhuleko kodwa ngaphambi kwaloko uthi ngibonga bazothi ukuthi bayenza show ukuthi bahleli nawe kusukela ngehora lesithupha kwaze kwashaya laphayana ihora leshakalolunye kade khona ufather Emily ehambisana nethimba lakhe le back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio bahambile bambitsayile bangishiya ngedwa but as peace speedometer uyibamba uyibeka lapha yena ehora leshumi nabili sizoba mnandi kusekenzeka noma yini bayaphila abantu endaweni ezahlahlukene lapha bekhona ngizothi kuwena ibhedlela uyaphila phamisa nje isandla sakho uthi baba ngiyaphila mangabe uyagula usekhaya phamisa isandla sakho uthi baba ngiyaphila abasemajele singabakhohlwa kanjani nabo singabakhohlwa kanjani nabo bayaphila lapha bekhona 5 2 7 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Yai putoka bakai ko fanda pain, bakai ko fanda pain. Since si limosi adi lakso uri next from Butterfell. Kina lete petlete ngore mauling teng Butterfell osiama kere. Gikine njengo kutolumla ya zawa kine njapela ngi New Year's Day. Aribona, gikapu kapu yama sano. Yai putoka bakai ba tuko kwazulu Natal Port Elizabeth kati ba yama melo. Kron star kati ba yama melo le sutu kati ba yama melo. Bob Hill about, my Ebona Capatia repeated Richena. Kill was it? Ah, cafe. Cafe Scalaban. Ugutu Untakam Talosos of Helena Tina Sanchez of Skulman and Tatagala Kim Ulaki. Talos. Otherwise, if you motivation for the day, I think in Bon and Booz Rutena, Umamelego Pisaubona. Really, come to work.
Have a pill about to carry so.
Mzali wami kunjani?
Your mother.
My mother indeed.
Oh, David Tonsu is that you bela sonke mfana wami. Ukhonzela kumama fungathi lapho nabakwankwanyana mfana wami. Nawe ngithi usevela kanasabelo kulomzimba. Kufi uyayiyeke mntanami.
Ayengiyake mzali wami nakanjani?
Yeah.
Siyabonga mzali wami ube kahle
yazo. Mama, thanks kosiwe.
Thanks.
Ah, bahambe nathi uNkulunkulu mfana wami.
Uzohamba lati mzali wami asibonge.
Ayizo fiwe.
Thank you mzali wami my mother.
Oh mother, bye my son.
Bye bye mom. Ngiwutlile bari baphila bathi kodwa David 10 that's exactly 15 minutes after the hour 11 o'clock khona la emsazweni wakho umsazwe ongqa phambili.
Umkhuleko
Jesus, o sol alena, um colega.
ngempela umkhuleko unamandla uma sihlala ngokweqiniso sijula kuwona mangisho kanjalo mzali wami ngithi sacela ukuthi ungithathele iBhayibheli lakho ungiphuthumele lapha yana ku Mark Mark chapter 1 verse 3
yena yedwa uzaphendula
insizwa yakancwane ke lena
ithi
umkhuleko unamandla yena uzowuphendula ngoba uhlala uphendula umkhuleko Chapter 1 verse 3 Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedlela ngaso lesisikhathi umkhuleko wakho uyazwakala Ngizothi kulaba abahleli emanzini namhlanje imikhuleko yeni iyezwakala Gizothi kubo bonke laba baseyibhedlela abasemajele namhlanje imikhuleko yenu iyezwakala asinikhohlwanga nani njalo sihlala sinibeka emikhulekweni laba abagula ngokomoya sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala lawo makhaya lapho kunganaxolo ekungenathando sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala okudingekayo ukuba nina nimkhuleke ngokweqiniso nikholele kuyena nimthande nithembe kuyena ngizothi kulaba abathwele ubunzima emisebenzini yabo who are under pressure imikhuleko yenu iyezwakala nina ningayilimithi kodwa lethani konke kuJesu ngokumkhuleko konke kubekeni obala kuyena nithi baba kisena serisi batlang huwena because yena utsiba kaofela tseri di batlang ngaphambi kokuthi sishaye ngedolophane sekayazi ukuthi wena uza ngani Hela ribea nemishato baba le esenkingeni sikhuluma ngalesikhathi sibeka laba abangazi ukuthi kumele senze njani ikakhulukazi emishadweni baphethe ubunzima simakade Hela bona dithapelo tsabona ri atsiba ho wa di bona ibile wa du Kupile hentate Kupile hentate Asikutshela siyacela baba Izwa umkhuleko wezinceku zakho nezincekukazi zakho baba Ngokuka Mark chapter 1 verse 3 Kulapho samba khona namhlanje Namhlanje ufuna ukusifundisa how to fight temptations Ngithemen hlala ngimbiza ngithi baba bonelela ikakhulukazi njoba ngiyohlala phambi kombhobho wakho namhlanje ingabe yini lo ofuna ukuthi ngikhulume nezinceku nezincekukazi zakho mlayeza muni ongipha wona namhlanje what is Piwe I want you to go teach them how to fight temptations because a lot of my people bayahluleka when it comes to temptations bayahluleka to fight temptations So now uzosifundisa ukuthi silwa kanjani ama temptations. Ikakhulukazi njengoba indodana yakhe eyalwa ama temptations ilapha ehlani efika usathane efuna ukuyilwisa uSathane, efuna ukuyifaka umoya omubi uSathane, kodwa indodana yakhe ezelwe yodwa yalwana wawo la temptations. Uthi namhlanje abantwana bami engathumela indodana ezelwe yodwa ukuthi izobafela, nabo kumele baze how to fight temptations. Because these temptations ziyasibulala. These temptations ziyasiqhelelanisa nobaba uSimakade. These temptations zisenza ukuthi sibe abantwana bakaSathane.
Ayulethe bonke.
Oh, today uzosibonisa. Today uzokhuluma nathi. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Ngoba namhlanje akukhuluma mina, kodwa kukhuluma yena ngomfanekiso wami. Namhlanje akukhuluma mina, kodwa kukhuluma yena ngephimbo lami. Ngiyabazwa abathi siphema sesizwa lo mkenenezo sokungena khona odabeni. Iba nami baba, njengoba sengizokhuluma umlayezo wakho baba. Hamba nami ungaluse baba, ngingadukisi isizwe sakho baba. Iba nami ungipha amandla ungiqinise baba. Ukuthi konke lokho engizokukhuluma kungakhulumi mina kodwa kukhulume wena ngomfanekiso wami. Mark chapter 1 verse 3, wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and the angels attended him. Mark chapter 1 verse 3. Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations. Yazi uma ngihleli ngiyengazibuza ukuthi kukangakhi sithatha legama lithi temptations obala nje. Ngoba abanye bethu siye sifakaze nangokudla nje sithi eyi ave kubukeka kumnandi lokudla, as I'm tempted to taste it. But hayi ke tsamaya gym what's it? I'm not allowed to rikisha mafura. Eyi akirisho jwalo vele. Umnandi jwalo. Tempted man, what's about tempted? Noma uzosizwa sihleka kamnandi sithi eyi kodwa chomi, we are slowly yielding to temptations. Yeah, akira seribuwa vele. Eh mara chomo wabona? Eh na man chomo, wathi bantu are you right? We are slowly yielding to temptations. Ikakhulukazi uma sithenga into esingayidingi. You know there are those people, eh? Hmm? Siya sithenga nje into asidingi, it's not a need. But you just feel like, you know what? You know what? I ngiyayikhay bakhe. umsakazi ebuza ukuthi yini le okuye wayenza knowing very well ukuthi lento oyenzayo ayilungile. But if you were to be given a chance to do it again, you will definitely do it. Umsakazi kade buza lo mbuzo loyo. Yo. I was surprised by the calls. The calls aye angena kulo umsakazo loyo. Thixo. He babuwa bathu. Babuwa bathu. Umsakazi uza wathi cha angisakwazi ukuthatha incingo zenu. You know what came to me ukuthi hey siyazenza izono emhlabeni kaKristu. Emhlabeni kaKristu. Hayi cha. Hayi cha. Hayi cha, temptation is pet. Is it pet temptation? Wathi ba king ne akusazibe. Ngiyengithande iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. Lalela ngithi iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. UJesu knew exactly what it was to experience temptation. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for izinsuku ezingamashumi amane. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for izinsuku ezingamashumi amane for 40 days. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe kodwa kade kungu Satan who did the tempting. I don't know whether you understand me when it comes to that one. UNkulunkulu lalela. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe. Wangithola mos. Akekho wangithola. We still it's a more. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe. Kodwa ke lalela. Kodwa ke kade kungu Satan who did the tempting. Kade kungu Satan who did the tempting. But God uyavumela ukuthi atestwe. But uSathane did the tempting. Uma ungathatha iBhayibheli lakho uye lapha yana ku Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Izokutshela ngalento engiqeda kuyisho. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting.
Send me
Lalela ngaphansi kwegazi uSathana ngeke ashukumisa noma ngaze kwenzakaleni
ngaphansi kwegazi uSathana ashukumisa.
Sibonga kakhulu Duduza Serenade, bathi bona ungumhlengi akungeni izono. Exactly 38 minutes after the hour, 11 o'clock, msakazo wakho, msakazo kunqa phambili, usomemlona lo msakazo wamakatholika eningizimu Africa, 576 AM, www.radioveritas.co.za, channel 870 on your DSTV audio bouquet. Kubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Nawe nje akuyicabanga, uyicabangisise wena mzali wami othi ngikuzwa ukuthi ufuna ukuthila kumina sawubona.
Hello, Fia.
Kunjani Mazethe?
Yeah, the tempter is very clever.
Mm.
So she knows the way of God.
Mm.
And he's going to use your weakness to get to you.
Yes.
So we have to be very, very wise.
Yes.
You must always be, if you start a strong feeling or start strong, you should go to the wilderness naturally.
Mm.
And pray to God every day.
Yes, that's true.
Because God says you must pray for the tempted.
Ah. And ngisaza ke lapho wena Mazethe, ngiza nje lapho.
Remember what he did when he gave the tree of the apple to King Adam. He said, God, turning out in this shelter.
Yes.
And she knew the woman was weak.
Yes.
So she let the weakness to be his downfall.
Mm. Hallelujah.
So we must always be on alert.
Oh, yes. Oh, yes.
Sakubonga,
ngikubonga ngendlela emangalisayo mazethu, uNkulunkulu uma sakwenza kahle mntu Mkhulu.
Thank you.
Thank you, mazethu. Kubalulekile uma ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane wena ngokusho kwezincwadi siyazi ukuthi uJesu azange angene in this grueling time of temptation angazilungiselelanga umkhuleko nolwazi lezincwadi yizona eziyeza amlungisela for lempi engaka kanti nathi kumele sibukele kuyena uma siyobhekana nesitha kufanele sishaye ngedolo phansi ngaphambi kwempi noma sesingenile empini kumele siqhubeke sishaye ngedolo phansi ngiye ngithande isilungu saphesheya uma bethi the best time to pray about temptation is before you fall into it basho njalo phesheya but the best time to pray about temptation is before you fall in it not sungaphakathi but before you fall in it uma isikhathi se temptation sesifikile hlala ezwini unqabe ngawe uqine kulelo zwi lomkhuleko uJesu wasifundisa wona kulapho okumele siqale khona kunomkhuleko uJesu asifundisa wona uma uzoya lapha yena ku Matthew chapter 6 verse 13 ikhuluma kabanzi ngalomkhuleko lapho indodana isifundisa ukukhuleka uma sishaya lomkhuleko zonke izinto angeke zimelane nathi uma noma usubona ukuthi cha sokunzima ukuthi ngikhuleke kangakanani kodwa umusha lo mkhuleko uhlala kulomkhuleko zonke izinto zomhlaba angeke zimelane nawe ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi
Sing and dance.
Bona baba wethu at exactly 14 minutes to the top of the hour. Ungakhohlwa ukuthi masekushaya lapha yana ulento uzana 12 o'clock so we city Angelus Khuleki Angelus kanti uzobe khona ushila azothatha ingxoso zakhe kanti maligamanxa ihora leshumi nambili izobe ikhona imas. Namhlanje ngizothi kuwena nathi singenza njengoba uJesu enzile sixoshe isitha ngezwi. Lokhu kusho ukuthini na? Kusho ukuthi kumele sazi izwi njengoba nathi sizazi. Lokhu kusho ukuthini na? Ukuthi kumele silifunde iBhayibheli lethu njengoba sizazi. Silifunde mihla namalanga. Sigxile ezwini lethu, sigxile eBhayibhelini lethu. In addition to that, we can call on the Lord ngoba naye uye wahlupheka ngenkathi elingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akusho mina, Hebrews chapter 2 verse 18. Hebrews chapter 2 verse 18 ithi kumele sibize yena ngoba naye uye wahlupheka. Kanti futhi uya walingwa. He is able ukunceda laba abalingwayo. Akekho ozongitshela ukuthi yena akaze alingwe. Sonke siyalingwa kodwa the more sihlala ezwini, sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzoncipha. The more sihlala ezwini, the more sihlala emkhulekweni, ukulungeka kwethu kuzoncipha. Never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Samsakazweni ngikubingelele.
Baba ninjani?
Siyaphila baba singezwa nina.
Asibingelele ntambama wasemini.
Asibonke mzali wami.
Thanki baba. Baba umkhuleko unamandla, umkhuleko uyaphilisa.
Oh yes.
Uma ufunda incwadi yabaHebrew 10 verse 34 and 35 kuthiwa singalahli loyo mvuki osithembise wona. UJesu maqeda ukuphana ngezinkwa uthi bafundi bakhe bangene emkhumbini baye ngale kwelwandla. Uma sebusuku kakhulu abafundi bakhe babona uJesu andlula bacabanga ukuthi mina ngisithuthuzela.
Yes.
Bamekeza huyena. Bamekeza Jesu ukubona khothalang sikela tho. Jwa libona babona umoya wa bisa ka ga lewatle. Impa modlingwa ke nna.
Yes.
Athula moya. Lokona ke nka ga 2016 re shebile kwana ho 2017.
Yes.
Ke tlo kopana le di fifo tsa bophelo, ke tlo kopana le mayemo. Le re lengwe la ba hebe la Jakobo. Ha re le kwa ke ga re le kwa ke modimo di mo hale ke motho.
Ya.
La Petrus o Satani o jenge bubezi.
Ya.
Eligazimula elifelo le kwini.
Yes.
Kodwa uma sibheke ngale siyazi ukuthi sihlangana nezilingo ukuze siyofika kumunye uDisemba kodwa afanele sichine emthandazweni sichine kuJesu phakathi kwezilingo ngezilingo. Ithi ngodi kaJakobu uma silingwa izilingo ngezilingo mayibe intokozo kithi ngoba ikona ukuthumelela.
Haleluya.
Lingolo kamorao relikwe re tla fuwa mokhaka wa tlholo.
Ke ka
thola mokhaka fela ke sakaka kopana le mayima le mathata tseleng. Ke a leboga sithwe modimo o etsa hantle.
Modimo o etsa hantle modimo ka botata. Thank you tata. Wow. Uza ngelinye iphuza ubaba. Uza ngelinye iphuza engilithandile ngeindlela emangalisayo. Sengivala mzalwam sengizophuthumela lapha yena kunhlanhla. Ngizothi kuwena never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted. Lalela, I think this one kumele nje ngehlisa umculo. Ukulingeka akusona isono. Ngizwe kahle. Ukulingeka akusona isono. Isono siqala uma sesingene ekulingweni. Lanthola. Akuthiwa lake uqwa. So now kukuthina ukuthi uma silingwa we immediately run to God noma singene esonweni. It's up to us. The choice eyethu. The choice it's ours. Ukuthi uma silingwa do we immediately run to God noma sivuma ukungena esonweni na. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. Zaphambi kokuthi libumbane lapha nehora lishumi nambili khona la emsazweni wakho umsazwe wenqa phambili. Ngithanda umlayezo ophuma laphana kuKabo Mabuya. Jesus is a true leader. He knew before his temptation, so he defeated this enemy by prayer. Obstacles are there to make me feel better, not bitter. Thanks, Mongameli from Antitili, Dobsonville. Oh, it's a go Antitili, go Dobsonville. Kyabona moli mampo me mampo itumele ngpule kujile ka tsebe ngwanesi kya u lebuwa haholo puti nhlatla
kunjani mfethu
siyaphila singezwa nini
so we say happy new year compliment merry christmas
oh yes complaints of the new season
uphela
nini lonyaka
complaints
uphela nini lonyaka
yes
uphela nini lonyaka sengifuna uphele
Hayi ngeke.
Awabangela buta before ungidlela isikhathe sele ngemizuzu emine nje.
Yanimirele emakhaya onyake nomusha ka 2016. Nyaka ohlale uza ngama blessings.
Oh yes.
Ya, udlala unyaka mawufika uza ngama blessings bese kuba yithi es decideayo ukuthi dawathatha la ma blessings uNkulunkulu na o siyawavala. siwasuppresse ngama problems.
Oh yes.
But namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngento ebaleke kakhulu empilweni zethu. Ukubaluleka komngani. Bajwayele ukuthi show me your friends, I will tell you your future. So sokuqala ke lonyaka lo musha lo ka 2016 ngicela ukuthi uevaluate abangani bakho onabo empilweni. Buka ukuthi esikhathini esidlulile abangani bakho bakuletheleni. Mangabe bakulethela ama problems, bakulethela inkinga. Then so yazi ukuthi kulonyaka omusha you have to start a new page abangani abasha. Kunabangani ke abahlukile esiphiwe.
Yes.
Inomngani esimaziyo ukuthi uvumelana nayo yonke into oyishoyo. Uvumelana nayo yonke into oyenzayo.
Yes.
So lo mngani lo simbiza ngokuthi uyiclown.
Oh yes.
That's the friend you don't need. Because noma sewenza into wrong akakhona ukukutshela ukuthi wenza into wrong. Noma sewenza into right akakhona ukubona ukuthi wenza into right ngoba lo muntu uyiclown uvumelana nayo yonke into oyenzayo. Bese siba nomngani based conditional friends. Conditional friends ngingumngani kaSiphiwe ngoba ngingumngani kabani ngoba labo bangani banawe because kukhona into onayo. Hlazane leyo nto leyo yaphela nobungani uyaphela. Those are conditional friends
yes.
That should be very careful of. Esesiba nomngani wangempela, the real friend, the true friend. A true friend, when you're doing a mistake, will tell you ukuthi you are doing a mistake, even if we are quiet, even if you don't like it. A true friend will tell you still.
Yes.
And a true friend will even tell you ukuthi ngana ngiyakuthanda, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. But iqiniso into kumele ngitshele yona. A true friend who does not compromise you or yena for the sake of friendship. They don't compromise the sake of friendship because they know the friendship is true.
Yes.
A friend who will come to you when you have done something well and say, my friend, congrats, my friend, ngoba wenze kahle. Umngani wangempela ke loyo. Umngani uma izinto zingahambeli kahle yena kodwa wena zikhambela kahle ekwazi ukukushayela izandla.
Yes.
Ekwazi ukuza kuwe azocela ukuthi umbonise ukuthi izinto zenziwa kanjani. We need friends who will support us mazinto zizimbi noma zikahle. So siqale ke unyaka asiqale ngabangani bangempela. Abangani abathandazelayo ukuthi nawe izinto zikhambele kahle. So sibalala sivalala sikhuluma ngobudlelwane obungani.
Sakubonga mfethu, sikubonga ngendlela emangalisayo bhotesa. Soku
wangena
ushila saka yangishaya. Ngiyabonga mfethu.
Bonge mina ke.
Shafia. Kulukulumusa nenze kahle. Yo sengidlisa isikhatsi kaShila saka yangishaya. Bye 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 bye.